Tongue
Tunajituma, tunasukuma, dovi mekaza vyuma. Tunanguruma, si tumevuna, so tumesaza nguna. Hatuna huruma, tupendi ruma, ndo ele kifadha chuna. Kama jiwe fatuma kwenye kiwalaza, braza, kaza, tuna. Vimba, piga kazi kama nguri, shinda. Hata kaburi, chimba, usichague shuhuri, bingwa. Vizinga sio vizuri, watakuita chawa na watakuna. Wakinga, kubebesha madawa na watakugawa na hauna pao.
Kujinga,
saringa ukiwa na chako.
Rufsa,
linda ukiona tako. Si uko kidimbwi na una shilingi.
Kingi wa China wapo.
So ukileta upimbi,
itakuda kwako.
Ushindi,
ndo iwe kanuni yako.
Muda mchache, vitu ni vingi na pari ndo inaanzia hapo.
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.
Wow.
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.
Monday to the hustle, back a Thursday. And me, non-stop, eh. We hang out with my niggas on Friday. About to mind some wishing back a Sunday. Then I go to the bowl,
go home bees and bartender. You better stay on your lane, cause you a pretender. You a bite a tender, so f*** off your agenda. And I lie, a kinda snitch bender. Pretty ender, but I still never surrender. Weekend ndo hii meshafika na tulicha hustle wiki zima. Tumejitanga na tunavijita, tunakula jacho mpaka tunazima. Tunapagilia moyo, yule bebe yuko loyo. Na mesha waka tarudisha chenchi, sasa kaka fasta mwite loyo.
For Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.
Wow.
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.
Monday to the hustle, back a Thursday. And me, non-stop, eh. We hang out with my niggas on Friday. About to mind some wishing back a Sunday. Then I go to the bowl, sit to the bowl.
Tune the boat.